music on DavePlay.com.
Chinga, jua majuto mjukuu yasije nikuta mama. Mwendo yangu sarafu sijachezwa tana tana. Kama mfugwe kuku tena mwenye laini nyama. Nitaifikia tu hata miguru kipana wonana na maaba kubuhaba na shapenda na soni wengine na noni burute uneke kwa tenga kwa kokondo kwa na ali minapenda na voti pe moto voni banda nipezo ama kopo na ninatangata utamkole kinyonjesha kidogo kwa komi nikinda wuna nile na mtoto kiyotamba watuta pepe sito usufura ikapotea kwacha nana wewe ni mtoto nimepete umamama baka chini tepete hizo nyama siipepeshe umamama baka chini tepete hizo nyama kipodoa umamama nesho navo jishongondoa umamama kisuka ata ukinyoa umamama natengeza mama baka unapoa umamama Nimerasia, yani selewi mgambo niko lindoni Ulavu nikumbatia, sani semeni ni mwengine ata simoni Yumaka umefunga booster, booster, kiuno na fotupa Joy kalia ya soda, chupa, chupa, wala hautojuta Kweli minapendo na voti pe, moto, voni banda nimezo Kati natangata utamkoleo, kinyonjesha kidogo Kwa komi nikinda wuna nile ni mtoto Kiyutamba watuta pepe Sito usufura ikapotea Wacha nana wewe ni noto Nimepete umamama Baka chini tepete hizo nyama Siwepeshe umamama Baka chini tepete hizo nyama Tukitipodoa umamama Nesho navo jishongondoa umamama Kisuka ata ukinyoa umamama Natengeza mama pako napoa umamama
Para 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 para
You know what? It's DJ 7 man worldwide baby.
More music on DavePlay.com.